studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heedi be studio tamani oɗo saah sakiki moɗo Ousmane Dicko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde men zone de la presse la Bamako Seydou Mbo wonani to Bowal ɓoggi janɗe to laawol ka yaada Bamako taƴi nanno hollitimɓe metti mum en ɓe nangi ƴaɓɓorɗe gallure nde fu fa kollita laawol Bamako yaade kayngol boni fa yaatako. Procureur daraniɗo haybude hono jawdi leydi meɗen nde wi uditan horgo dow hono awiyoji codaɗi so tawa diwata ɗi wi makko fuu waɗete fa yurku yurku ka haaɓe fa nawa. Toɓoji mawɗuɗi deguima ndeɗo yontere Tumbutu fa gaddani fa gaɗi bonandaji yimɓe ton noon ana gondi e sugula mawka handen yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Aljumbare nde noon gallude kay nde ka yaatako nokkuji kewɗe hollitimɓe mettiji mum en nangi baali kewɗe ɗu gaɗi o golle fa kollita konnika no laawol Bamako warde kayngol boniri ni wattu mo laawol tere ngo ɗu yaata yimɓe région Kulikoro ɗu jalti fa jinganaɓe. Kanko Mariame Makalu keƴaɗe studio tamani to katito wonko heɓani en keɗɗen hen ko Mamadou Sama Seku faccitani en.
Finugol waɗal fe hande aljumare betin to kayton sabi fay goto ɗanaki debbo e gorko suka e mawɗo ɓe fufidi keñan wattu 0h do ɗatti mawɗi jahoji to pon on to yalla pati mobilaji fuf nawtoroɗi e wi landiniɓe ɗumɓe yo holtinde mette mabɓe fewdo e lamu o jeebiɗo e wi mabɓe région kay o ɗatol kay Bamako boni fa ƴaɓɓiti sabi mu jaati ne yeeya fuf accidentaji na gaɗe train on ɗum nadari ɓeydade ɗum aéroport dagdag ɗo poli tan jeta e muɗum ɗiɗo sabuji ɗi waɗi so majaji gaɗama hande e wi landinɓe ɗumɓe nder gallure kay toon laawi jahuji to pont auto fuf uddama imadaraji ɗi wona tan e ley gallure kay ana hen cercle uji jeema kita baflabe kati djijeni e kulokani saabi ɗeɗo guure ɗe fuf na dow ɗattol ngol na hen ɗum ɗattol hakkude kay e diboli ley kerol leyɗe mali e sénégal e wi landinɓe ɗumɓe ñalawma kurɗoɓe gatta imadaraji ɗi ka soni lamkoɓe jabaki ɓe ɓe jokkitoto mutereji mabɓe ɗi.
Heedi gouvernement e hoore noon kañum ka holliti yo jawdi woni ko wala ley kabaru mo o andini keeña yo milliardji ɓ3.5 kaani waɗede ley laawol ngol yo jawdi ndi leydi ndi jogaki hannden o ɗum e wonde noon ko heewi hennama ley yirwere golleji laawi région o kati ɗi sukaɓe muɗum jalti fa taƴi laawi ɗi e wi mabɓe noon bongol laawol ngol ana e ko waddani sababu kasaraji kewɗi fa ana yetto sappon ley yontere fuu laawol laatima virilde e wi mabɓe noon e wi coordination sirako noon ndeɗo dabare heddote wonde fa ila jom koɓe darti fa ɓe kewta jawdi ndi ɓe darti ndi il jom faɓe kewta koɓe darata ko kanko Moussa Zanjara wonko haaldi e Habibatou Dara keƴaɗe studio tamani to kati to keɗɗena Mamadou Sama Seku.
Caggal basiji gaɗaɗi to kode war toon mobilaji mawɗi fuf nawtorke laawol Dakar ngol hewti ngulɗo ɗatol boni fa sanne saabi min taki wiide ñande fuf accidentaji ne gaɗe kippali ne gaɗe dow mobilaji jahoji kayɗi ndenno sukaɓe kati e kañe kolokani e djijani eɓe kayɓe denti wadde imadara yalla taccude laawol ngol fa laamukoɓe dimbana kabar muɗum ɓe kollita ɗum mande fuɗɗata golleji ɗi.
Séminaire yiɓe gollirgal mobilaji noddeteɓe transporteur ɓeyde jiidi e ministre mum en fa kalda dow oɗo kabaru metti kollitaɗo fa warde du écouteji muɗum banggal keɓal nenno kanko hoorejo CMTR o ka o holliti ana laaɓani kala taƴugol laawol kaye warde Bamako ana waddana mursere ko heewi ɗum ɗo wonde noon ɓe kolliti eɓe paami ko yimɓe metta ko du kanko Youssouphe Traoré o hoorejo CMTR noon wonko haalde Mamadou Sama Seku keɗoɗen ɓe.
Telaji mawɗi ɗiɗi min jogui e oɗo kabaru o tafon banggal kuteji laawi ɗi dow mobilaji amen ɗi ɓeydade ɗum ɗum jeeyoɓe ndiyam yiteɓe matan ɗum e keɓe mabɓe commerçant en gonɓe dow laawi ɗi ɗum jiidan e ɗiɗo kuteji ɗi ɓeydade ɗum ɓe marchandise ngaji muɗum ana e camion ngaji ɗi e kaña fay dawoɓe ɓe ndena hurtini tan hol ɗiɗo telaji ɗi jahata fe caggal kuteji saabi fay so yo feccere ñalawma tan leerudi seeɗen tattigol laawol kay tiji mudun famdata denno yila amen yo mufuf mutana hore newa munya e dumdu fa dido telaji di jabo fadde kwar mudun dawre
kala kabaruji mali di jiddon famande do studio tamani fu o nyajjan 77 01 5801 de WhatsApp mu 77 01 5801 de WhatsApp studio tamani on keban famu kabaruji mali suka barmunoda Gabriel Touré batte pique odu secrétaire ke tacede jungo kenya odo kabaru tacedal mudun hebama heedi suudu ndu e micitinde on kabar mudun hebini no halaji do beme ande kesede horogol du fuddama do kabaruji awiyeji codaadi heedi soldatenga se tawa dindiwata nenno kabaru tefaji ko remobe habdu kani totte dundu anahen kanko procureur kaybe wo keba leedi meden o andini o do kabaru kenje be mako do le ko jododi e yottidobe kabaruji ko e wi mako non ko foti wadede fu wadete fa yurkuru ko habbe fa nawa kanko Mamadou Kassoge o procureur kaybe wo keba leedi meden wonko o sefi kedden en ko Mamadou Sam Seku faccitadi en
mettre en œuvre no yurmurugo o habirte no fewiri bangal utingol kore kala wattu mi mati kabar mudu puddi dum jati bangal kabaru lollirdo lanaji dioji daridi ni enetan mi jamiri yo gollirde lollirnde pol economique et financier fuddo kore non dum mi jamiri yo horgol wade do kabaru pawido do kebe cooperative ngaji haburin ni jeli huntande habongo hore ele labal denno mo wada fa hunde hana fe hulde ka kala jiddube sariya don ton
ɗo ñalaaji du toɓoji ndegima le région Tumbutu o fa gaddani hewɓe wadde ɗo cora yaadi e daabaji fawarde e kaaki e wi gollirɗe météo ɗenan yo waltagol wakkati fawarde de o hoɗugol no weldi ɗum fuu samaha ɗo yiɗi saabani laatagol oɗo agaru le muɗum noon fa ɓeydoro ɗon fawmi oɗon mbawi heɗade ko Mamadou Sam Seku faccitani en
oɗo toɓo mawɗo le région Tumbutu le yontere e cakkite yontere nde laati sababu bonandaji kewɗi beten alkamsara nde classe goto le lycée Tumbutu toon memi leydi ɗum waɗi wattu seeɗen caggal ko sukaɓe lekkuy gaɗannoɓe examen biyete jalti e classe o fay goto barmali en wattu goto o nder circuit duré les commune alglal fa hande nder région Tumbutu toɓo mawɗo laati sababu samugol famɗi fuf cuuɗi jeegom e kañe leɗɗe kewɗe bolli kewɗi ɗiɗo nokkuji ɗi mbawatake fewi nawtorede saabi jamna heewi noon e majji sanne e ley ñalawma keñen fa hande to cercle rarustone ko ɓuuri cuuɗi temedere nangui leydi caggal toɓo mawɗo yimɓe lekkuruji keɓɓe torraɓe bismama nder cuuɗi l'école laamukoɓe commune o neldi toon yimɓele bangal taykamuya bonandaji ɗi to gundam to dun toɓo mawɗo laati sababu cuuɗi kewɗi memi leydi ane majji suudu samdu do yimɓele hewɓe ɓe fof ɓe nawama to suudu dogotoro wakkati juno kay hunde wala e yonki mabɓe ɗum woni ko hollitti dowotoro enɓe e wi dunke en yogaɓe ɗiɗo bonandaji jam kammuji e duuɓi cagtiɗi ɗi yo tan kuteji weltere wakkati
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
so en garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen faamu heedi koro ɗoni yimɓe jomɓen kaɓorɗe ɓe anda koko gooni noon kippike e dow wuro tagari dogono en le commune dugutine 1 ɗum waɗi keeñe yimɓe ɗiɗon keddiki hen ɗiɗon mbarmi fa nawi ɓenɗo hoore noon naɓama motti dabaji ko foti temeɗe kewɗe du duggama soldat si en martinaɓe kumpa noon jottike toon horugol an wonda fa ɗi bandiji noon jiite chef d'état major armée de terre du anale nokku arandere lefol soldetengal gawoto nanno andande no worbe be gorri ton en no be gollirta heedi nokku walde o netmaton kanko général Keba Sangare nan o hokki hon motoji Jakarta tatidu rewbe soldat sen gawo sambe e walde de comité kaybowo du contrat plan office jodima kenye batumudun bowado do ko heba e nande non hitande 2018 yaade 2019 yo tonuji jeegom e kiloji chapan jetti kebale hectare fu kebal mar fulbo du yo temdere yo tonuji ujinaji temde jetti e chapande e no temde jetti e nogay nanna choggu ndiyam joɓa ɗum ɗum ɗi hawri e milliard uji jeegom ñande capantati e goho lewru mars hitande 2018 nde dum fu ana hawra le temdere fu chapande jetti e feccere do kaddude di do kabaruji ke de hedal faande yotena me ana yeso en tawde ko warali.